Petro takara bokot sadi akasuma isan nadeni disole tesani cera akiyo disole ngari dubbi wakan duge fannelle adabi kesani wakat ware debisu duba ato isani nami tokolleni woma injedini warri adabi kesani dansaf kulkullo arge macha mata filachafi fai naqachafi waya naqattan kesat shobu imalle ammo midagumti tesani tagara kesa tainna midagum lubbu lanafi obsa tanjar tunini waq duratti wanguddo karakanani nadenduri tawaqa abdatte ufi midasite dirsole ufiti certe saranduri akastate isini abrahamu certe akabba ufi erregatte isanamma ijolle isitatani yo wan dasatolchitani woman sodan isan dirsoleni yo nadentesani walintetani akisi laftu beka tanafi isi cerufi maltani wanti akanatifi isanin cuftinu walini ebjirena waqa qabdani wan kana tolcha ak wanti tokolleni kadachatesani isandura iyakin dubbi bufata regta kafi garata kak abachu maltan ak oboleyani waljaladda walina walisalfadda namu anamtu isan tolche wanamtu intolchina namisan abare inabarina ammo ebisaf wanti akanatifi waqi gafa isayame ebisani kenjede akkum tafinjet
nami jiren fedu agammadan taw fedu waan hamtu dubbachu himmal aralle dubbachu himmal inni hammeen irra deebiye waan dansatolchu male ammalle naga jabeesse barbaadu male wanti akanatif aabboni ilufiitin warra dhugaa qorqorate gurrufiitin hojja cufa kadhacha warra dhagaya ammo warra hammeen tolchu inni dud itti gargar
eentu waa isaan tolcha yoo isaan waan dansaa guddoo tolchu feetan ammo yoo waan dansaa tolchitanii isaan gaargalchanillee ayyaana keessanii namin sodaatina garaa ofin dhaanina ammo garaa keessan keessatti kristo guddisa aabboos tolfadha nam waan abdii isaan of keessa qabdanii isaan gaafatu akka itti himattanii hojja cufaa kurfootaa ammo garaa laanaatiifi kaaceeraatiini tolcha qalbii teessaan qulqulleeffadha akki yoo isaan arrabsanii nami marroo isaan adab dansaa kristoo guliyaataniifi hammeenna isaanitti dubbatu ceeru wanti akkanaatiifi guddoo irri dansa yoo waan dansaaf gaargalan fulaa waan hamtuufi gaargalan yoo isiin fedhii waaqaa taate wanti akkanaatiif kristoolleni nami dansaani marroo nam hamaatiif du'e inni marroo keessaniifi marroo tokkotu du'e akka akkasiini waaqatti isan deebisu naf isaa ijjeessani ammoo lubbuun isaa in jirti duub lubbuun isaa dhaxxe lubbuu hidhaans keessa jirtulleetti haasofte lubbuun tuni ta warra waaqa caqasu dide gaaf inni atoonuun obolo jaarratu obsaan eege nam saddeet ka obolo kee jiru callaatti ba'e bisaan kunin waan battisoo agarsiisati taamma isan baaftu xuri naf irraa hin dhixxu ammoo kakuu qalbii dansa'anii waaqatti kakataniini isan baafti battisooni marroo ka'is yeessoo kristootiifi isan baafti ka gubbaatti ol deebi'e harki waaqaa ka mirgaa taa'e mala eekkaafi jabeennaafi humnu gubbaa jiru cufa fidu.